Who wanna test this man with the realness? That's the way the cookie crumbles, so now they compress. My style is wild, that's why we get down like Musa Mizar. To be an MC in tears, like you live in exile. You got eyes to see, so never offer pump to me. Do you understand life is precious, not guaranteed? Why may the future come and yoka kwenye mpera? Rest in peace, kawizi, bado tunasaka mahela. Nabiri haki sawa kwa wote walioko jela. Naunganisha dunia zima kama Nelson Mandela. Ni HP, HP kazi, so tena hobby. You love me or leave me alone, kambali homie. Tungo hizi chakula chobongo, so longo longo. Sometimes time, sometimes chungu kama sifongo. Lime kushuka na mimi na kupenda de kaputa. Hey, wanga mtajuta, omba matuta, avuta buka.
It's the boom bye, bye. The old and a new style. Love your bundles up with all playing hard.
Na tunarudi kwa mavumbi. Nema ifungwi amani kivunjika hayungwi rizika inafundi. Etu wanakesha kama bundi. Mnajigawa kwa makundi kumbuka malaya achungi. Na aim high so gopi macho ya fumbi. Moyo wa dundi jasiri chapa ya mwana maruni. Poromoka au ni kuporomosha. Mesa hao mlipotoka zomboka na kiyokote. Mizimu inaikujua na kula na kumalizo. Natumia nguvu za giza bina mtaguliza Jesus. Believe that unangata na kupuliza. Mashahidi anasafiri worldwide bila ya visa. Sauti hela Wami Tulinga, MC na watafuna na puliza kama chewing gum. Sio basta, sio jiga. Nita Professor J, mini master when the wigger. What more can I say?
It's the boom bye,
bye.
The old and the new style. Love your bundles up when I'm playing hard.
Hard.
Warm dog is straight back.
Right.
Touch with your feet.
Mistali wana mdogo ili kuwe na kungata mchana kwa upe kama mbwa dengue. Jitahidi kuntukana ili watu wakujue. The mastermind of the game and you know how we do it. It's the Mumbai. Moja ikai, mbili ikai, mindo nundai. Muziki na udai, wibu wa vibe ongo to Mumbai. Nadumisha modi za kimasai. Una shukranza punda domana nyota haingai. Na ish kwa vitendo kamwe sish kwa maneno. Wanalizombe wani raya nyama uwe na meno. Piga kimya kwani sheria ni tumeno. Hautovuka mto, mindo mamba achanderemo. Mdogo mdogo kama na mnyate kiziwi. Hii ni kwa wakubwa tu, watoto hawadosiwi. Tupo kamili mtumbili J na Vidi. Kwenye verse that we chuffle, we call it Dandiri.
It's the boom bye,
bye.
The old and the new.